Ila mimoza koni na nyotata Nimefanikiwa nimejipata Numana nikipito watu Oh my god, oh my god Wanashanga, siku furu minaringa Tuende zulu, tuende sinza Uliza Mindoka, star, nananga Kabisa, naita, kilasa Andasta, amasta Mindoka, star, nananga Kabisa, nifoka, nikosta Nika masta
Nataka kuondoka na mimi bila hela 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 bad fella Oje kama oje kama oje ka hela
Shoko kama hizi wala mimi sindaga Usijeti tuzu sababu ya jina Wenzima Kwaza siku hizi sicha kina kima
Mindo star na nanga kabisa Na ita kilasa understand a master Mindo star na nanga kabisa Nifoka nikosta
Aya pelekeshe 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 baka aseme stop Aya tetemesha 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 don't stop Ajino wana man pushi wana man boy wana man papi wana man asa Do it Santa Ajino
Hey, hey, your trunk